and then stop. NRM. Yes.
NRM is our party. Hakuna kulala. Nini momoke, tupanda basi, tuko kuondoka. NRM is our party. Hakuna kulala. Nini momoke, tupanda basi, tuko kuondoka.
Saksi, NRM, hakuna kulala, mwamuke tusonge, tuko kuondoka, jaribu tuone, pole tutafika, moja kwa moja tunasonga, mbele, hakuna mwingine ni wewe musei, alijenga UPDF, jesi yetu, na discipline vizuri, hakiri na sasa, alifukuza corona, hakajondua, kazi tunafanya, hakuna mchezo, hakini kwamba tunachunga inchi yetu, pale Somalia, wanatugopa, Sudan, Sudan, tunawalinda, wale chenyeji, wakakimbia, rote keteke, wakabadilisha lakini sisi rungumu, tunakanyaga, yes, NRM tunasonga.
NRM is our party, hakuna kulala, nini momoke, tupanda basi, tuko kuondoka. NRM is our party, hakuna kulala, nini momoke, tupanda basi, tuko kuondoka.
Strongest party, NRM is the party. The party is strong, the leader is stronger. No change, no change. We love the party, prosperity for all sexy. I say so, I turn to my right, I see the yellow. I look to my left, I see the yellow. I close my eyes, I touch the yellow. Moving forward, I step on the yellow. Backwards, I step on the yellow. MTN, NRM, connect. Yellow, 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 yellow. Everywhere you go, you step on the yellow. Yellow, 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 yellow. Everywhere you go, you step on the yellow.
NRM is our party, hakuna kulala. Nini momoke, tupanda basi, tuko kuondoka. NRM is our party, hakuna kulala. Nini momoke, tupanda basi, tuko kuondoka.
Saksi, NRM, there's nobody like you. Let's keep on going, slowly but sure. Kimbele mbele kinikini, wacha tu wacha. It's sort of my device, my finger, my touch. Never die young police, tunga maisa. Open your ears, okay, listen to this. West Nile, kuna mingine, hakuna. Pole pole, tutasonga na yellow. North Anazi, kuna mingine, hakuna. Pole pole, tutasonga na yellow. Central Anzi, kuna mingine, hakuna. Pole pole, tutasonga na yellow. Eastern Anzi, kuna mingine, hakuna. Pole pole, tutasonga na yellow. Western Anzi, kuna mingine, hakuna. Pole pole, tutasonga na yellow.
TK Pan Beats.
NRM is our party, hakuna kulala. Nini momoke, tupanda basi, tuko kuondoka. NRM is our party, hakuna kulala. Nini momoke, tupanda basi, tuko kuondoka.
NRM tutasonga mbele,
tutasonga mbele.
Pole pole tutasonga mbele,
tutaenda mbali.
NRM tutasonga mbele,
tutazidi mbele.
Pole pole tutasonga mbele,
tutasonga mbele.
NRM tutasonga mbele,
tutasonga mbele.
Pole pole tutaenda mbele,
tutaenda mbali.
NRM tutasonga mbele,
tutazidi mbele.
Pole pole tutaenda mbele,
tutasonga mbele.
NRM is our party, hakuna kulala. Nini momoke, tupanda basi, tuko kuondoka. NRM is our party, hakuna kulala. Nini momoke, tupanda basi, tuko kuondoka. NRM is our party, hakuna kulala. Nini momoke, tupanda basi, tuko kuondoka. NRM is our party, hakuna kulala. Nini momoke, tupanda basi, tuko kuondoka.